Hello, hello, hello. Hey Uganda. It's Danny Justice. Yo, I wanna talk to you. You're listening? Oh, fine.
Every morning things are getting harder. Let me hold the mic and try to be louder. Cause everyone is stuck like a single mother. This situation's leading us to failure. I'm a young man, but I'm a dad. Even at home already got a son. All I need to do is to work hard. Cause when I don't, things will go bad. I remember used to be a big spender, rocking down the streets all over Uganda. But right now I'm turning to a beggar in my own country, my beloved Uganda. All this is due to the economy. People down, stressed up with no ability. They chased home and left their properties. I'm like, oh, I wish I got the energy. Chiri Uganda. Chiri Uganda, wano. Chiri Uganda. Abandeto na chiri abajango Uganda. Chiri Uganda. Chiri Uganda, wano. Chiri Uganda. Abandeto na chiri abajango Uganda. Kusoka yali Mickey seems too funny. But to everyone seems too funny. Anti buli omu yenyigira mu comedy okunonyeza amataga abaana n'omugati. Abamu kati tuli mu kupota n'ebitabo byaffe tutembeya bogoya. Kale mbu naffe twasoma twakera era ne baga zaatumenya. Oli mbu akolera kakaaga kyokka tejasula ewaka ewuwasasula kanaana. Kati nga lwaki tombuza Uganda? Lwaki tombuza ekiri e Uganda? Chiri Uganda. Chiri Uganda, wano. Chiri Uganda. Abandeto na chiri abajango Uganda. Chiri Uganda. Chiri Uganda, wano. Chiri Uganda. Abandeto na chiri abajango Uganda. Omulimu gwange gwasomwa abantu kakaga kyokka buli kesawe no wa myaka nkaga. Okubanga vama omukinana kyokka tekyewunyise wakaina y'abaana. Okuvaawo mwatera alekawo omwana kati ffe baasoma akulu n'eyo suubya apaana. Mwattu Uganda apaana, kino kisuse nze ngambye apaana. Omulimu ngusomedde myaka 10 kati ate n'ogunoonyanoonyeza myaka 10. Akuluna apaana, baganda baffe bakwera mu bwakadama. Hey, you can call me Danny Justice. The Central King, as you know. Mommy, we sign out.